ngegama elihle lomfelo wethu Jesu Christu. Dinibulisa ngegama lika Yesu. Dinibulisa ngegama lomhlawuleli. Dinibulisa ngowani thenga ngexabiso eliphezulu. Ngegama lika Yesu. Yena yedwa ongaxutywayo. Asimxubi yena yedwa. Ngamanye amaxesha uyihila. Ngamanye amaxesha uyadilivara. Ngamanye amaxesha ukukutya xa ndilambile. Ngamanye amaxesha ungamanzi xa ndinxaniwe. Ngamanye amaxesha ungumthuthuzeli. Ngamanye amaxesha ungumesuli wenyembezi. The only name that is above all names, Christ Jesus. Asidinge kumxuba nanto. Yena yedwa uyakwazi ukulungisa everything. Thank you so much. Thank you so much. Bendingubani mna ukuba nithande kangaka? Sizokuthi enkosi ba. Bendingubani ukuba nithande kangaka?
simlande engazani naye simlande ayixoxe indaba athi ndakuthanda ungeka ndithandi athi ndiyakubuyisela apho ndandithe uzawuba laa nto endandithe uzawuba yiyo ndiyakubuyisela khona athi ujeremaya go down to the potter's house apho kulungiswa khona athi go down athi umkhweli nombumbi uyazama ukubumba ikekele phatha kayeki ikekaqhitywa iyawa ayibise ayilungise ayibise ayilungise umbumbi iwe seyizayigqiba iwe ayiqale phantsi umbumbi ayiqale phantsi umbumbi halleluya khona umbumbi ku-2019 khange ugqitywe but u-2020 usekhona khona umbumbi uza kuqala phantsi ube yile nto afuna ube yiyo athi yini Israyeli awunawufana nolwadongwe esandleni sam sizobunzwa sizobunzwa silungiselela indawo kubunzwa thina silungiselela indawo